wanakwenda kuumia sasa. Wanakwenda kuumia.
Weka tena alo we, alo tena, nikiwaita na kuja na piga makofi leo. Wezisiemu na kuja na piga makofi leo. Wezisiemu mko wapi na mbona siwaoni? Mnafocheza wapinzani wanaumia. Ajisi mnafocheza wapinzani wanaumia.
We're not even saying my mom, we're always going to change that thing, baby. We're not even saying my life, we're always going to change that thing.